tuarushe bomb, basi mola tuki roll. Tupe ma songs, tukiweza kuperform. Tutakupraise kwani wewe ndiye God. Uta remain.
Mina ruka, mina sing, kupraise who you king. Maisha bila yeye, uleta wazim. Mambo ya machali, sitaki tena. Ukimwi on the rise, tiko danger. Shahidi na sali, tupe kwenye mic. Tua represent Christ, Mungu wetu. Ndiyo mara tunasing, tukipraise who you God. Kwa yale ametenda, maisha ni wetu. Front in, tunaroll. Tuarusha bomba, simola tukiroll. Tupe ma songs, tukiweza kuperform. Tutakupraise kwa li wewe ndiye God. Uta remain front in, tunaroll. Tuarusha bomba, simola tukiroll. Tupe ma songs, tukiweza kuperform. Tutakupraise kwa li wewe ndiye God. Uta remain.
Mina ruka, mina sing, kupraise to you king. Maisha bila yeye, uleta wazim. Mambo ya madem, sitaki tena. Ukimi on the rise, iko danger. Shahidi na sali, tuko kwenye mic. Kwa represent Christ, Mungu wetu. Domana tuna sing, tukupraise to you king. Kwa yale ametenda, maisha ni umetu.
Front in, tuna roll. Tuarusha bomba, simola tuki roll. Tupe ma songs, tukiweza kuperform. Tutakupraise kwa li wewe ndiye God. Uta remain front in, tuna roll. Tuarusha bomba, simola tukiroll. Tupe ma songs, tukiweza kuperform. Tutakupraise kwa li wewe ndiye God. Uta remain. Tumekaa ukutini, tukitenda maovu. Twaomba forgiveness kwa roho mtakatifu. Twaomba utu save, twaomba utu forgive. Tusiweka frontiers ya watu watunu. Yesu awaita mtubu dhambi. Kozea na samee dhambi zote. Mjaribu huyu Yesu ambaye tuna praise. Hawezi kutuacha katika ziki. Frontiers tuna roll. Twarusha bomba, simola tuki roll. Tupe ma songs, tukiweza kuperform. Tutakupraise kwa li wewe ndiye God. Uta remain front in, tuna roll. Tuarusha bomba, simola tuki roll. Tupe ma songs, tukiweza kuperform. Tutakupraise kwa li wewe ndiye God. Uta remain.
Maisha ni kuchill, kutrust in God. Cause ye ni savior, Mungu wetu. Mambo ya dhambi, sitaki tena. Nioshe kwa damu, iliyo magika. Ili ni upate ufalme wako. Nandike kwa kitabu cha uzima. Mungu nisaidie nisirudi nyuma. Dhambi zimezidi utuokoe.
Front in, tuna roll. Tuarusha bomba, simola tuki